kusukela kudala mina ngkhula nabantu abadala ngabadlula ngathi namacala bayangivuna yonke le mithwali siyangidlula kuningi 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 obuse ngqondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba kuningi 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 obuse ngqondweni yami kuningi 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 obuse mahlomba
Jacob yini Dala ngizwakala yini mangithandaza cause every time mangilala mina ngiyathandaza ngivuke ngizitshele ngizobona ushintsho but still kusafana eyo kuyafana futhi bawezi naqala every day umuntu njalo usephila kabuhlungu nabaphansi bafuna ngikhanyise kodwa le empty kuku ngiyacela ningilalele mangicela ngobe ngicelayo suke sengidingo kwangempela cela uhlane nami my lord ngizibona ngisele ngiqobelele nami my god Tell me where now we lost lami. Funu pili pili mnandi kuli tosami. Kuningi kuningi.